This is an MUT Radio podcast.
Manje sikhuluma no Miss Bongi Thabete, oyitho operator lapha eMlazi. Sikubingelele sikwamukele Mathabete emsakazweni MUT Radio.
Ngiyabonga Ntuthuko, ngisacela nje ukulungisa into encane. I'm not a tour operator but I'm a tourist guide.
I
focus on culture and history.
Siyabonga kakhulu ngalokho Ms. Thabete. Sithatheke Ms. Thabete njengoba uyi tourist guide siyazi ukuthi uyazazi zonke indawo zaseMlazi. Uthola unjani uMlazi? Uyakwazi ukumema izivakashi eziqhamuka endaweni ezehlukahlukene?
Oh yes, it's one of the places that I focus on, especially if kufike abantu bezofuna ukwazi ngendawo yethu. Sibathatheke sibalethe eMlazi because nama townships they play a very major role when it comes to tourism. So la eMlazi uyakwazi ukubakhombisa in terms of history yomlazi development yayo, nanokuthi nje when it comes to izinto ezinandisayo. Because impilo phela ifanele ukuthi ibe nobumnandi phakathi, sibayise ezindaweni la bezothola ubumnandi khona, nanokuthi ba experience impilo yethu. So siyakwazi ukubayisa ezindaweni la bezofunda khona ngeculture yethu, bakwazi futhi nokuthi bafunde nangokudla esikudlayo. Mostly ngikhuluma ngabantu abavela phesheya abaye bezwe ngokungenza ngama lifestyles ethu through the media, and sometimes izinto imedia it sends they sensationalize izinto, so they want to experience it for themselves. So mina ngiye ngibalethe even la ngihlala khona la eMlazi, ngibalethe ekhaya, ngibaphekele ukudla kwesintu, imifino, badle imifino obhatata, ngibafundise nanokudla esidlayo kwayithina, itambu, ngenze ojeqe ukuze bakwazi ukudla esidlayo, ngenze ngisho umqombothi, ngibafundise nokuthi bakwazi ukubiza utshwala bethu umqombothi.
Umqombothi wemadlamini, bakubiza ngomadlamini. Siyabonga kakhulu kalokho Ms. Thabete. Siyazi ukuthi na zikhona amabhizinisi lapha eMlazi ngempela esingasho ukuthi na abambe iqhaza ekuthenini abize izihambeli noma izivakashi eziqhamuka ezindaweni ezehlukahlukene. Ungasibalela zona ezimbalwa Ms. Thabete?
Okay. Sine park eMlazi which is called the How Long Park, which is a very nice park. Abantu abaningi uma beshada baye e-botanical gardens e-Dropen. But nathi sine-park ecishe ibe sezingeni layo i-botanical gardens, where bangafika benza imicimbi yabo, ama-birthday parties, ama-anniversaries, or they just want to have a fun day. Noma beshada ineyindawo ezinhle kunomfula nje odlulayo eduze kwe-How Long Park. So siye sibathathe sibayise khona. Kukhona iyindawo eyisesimeni sesimanje when it comes to enjoying or having fun, njengaseyadini naka-Max Lifestyles. So sineyindawo nje eyiningi abangakwazi ukuthi bayivakashele. Njengoba bengishilo, also ngibathathe ngibalethe la ekhaya because also nginesigodlo mina, ngisebenza abantu, ngiba-introduce to the spiritual part of ukuba umZulu, ukuthi thina senze njani. Siyakwazi thina ukuyilapha ngamakhambi njengamaboza, njengomhlonyane, njengomsuzwana. Ngiba-introduce emakhambini anjalo, amakhambi okuthi siyigeze, amakhambi okuthi sibhuste i-immune system, amakhambi okuthi mhlampe uma sinama-piles siwasebenzise, uma sinomkhuhlane siyawasebenzisa, uma sifuna ukugquma siyawasebenzisa. So kuningi nje abantu esesibakhombise khona, except ukubakhombisa indawo. Njengamahostela, amahostela abawazi, sichaze ne-history yamahostela ukuthi amahostela aze akhiwe nje kwakwenze njani.
Mr. Thabethe, uma sikhula kuba nalabo bantu abambalo sibukela kubona emphakathini, sisho ukuthi azokuthini mangikhula ngifuna ukufana njengaloya muntu. Ngifuna ukwazi ku Mr. Thabethe ukuthi ubani owenza umehluko empilweni yakho, yawashiya nje leyo impression empilweni yakho ukuthi azokuthini lo muntu uyihero ngokwami yasemlazi.
I've got a number of people depending on ama stages empilo yami, and it's not famous people, but abantu ebengiphila nabo ngesikhathi ngikhula. Ngikhulele khona la eMlazi, ngafunda khona la eMlazi. Ngizothi umuntu wokuqala nje engingamenshina uma wami, unfortunately osewangishiya ngo-2014. Uma wami wayengafundile at all. Kodwa wakwazi ukukhulisa iy'ngane eziwu-6 ezafunda zaba nama-degrees upon degrees. Yena engafundile wayekwazi ukusiphilisa, enamabhizinisi eqoqa abantu besifazane endaweni, ethenga imishini ukuba bathunge bahambe bayodayisa, baphume kwaZulu Natal yonke bedayisa, epheka uma, ethenga ufishi, enze ufishi, ebhaka, enza amakhekhe. Nami wangi-introducer kuleyo mpilo, ekhulisa iy'nkukhu, edayisela nabantu abadayisa iy'nkukhu kaJina, babesupplywa uma wami, nasemakethe, e-English market babesupplywa uma wami. So, wangikhuthaza kakhulu ukuthi kufanele ukuthi usukume udle iy'thukuthuku zakho. Ngangena esikoleni, ngafunda esinye sey'kole, which was mentioned before, engafunda kusona ivuku zakhe, and uprincipal wethu uMr. Bheka waye umuntu owayesifundisa ukuthi imfundo iyona engikhiye ukuvula iminyango ofisa ukungena kuyona. Wangimotivate kakhulu. Sasiye sithi uma siyobhala i-exam, khona iculo ayesiculisa lona elithi Fight the Good Fight. Sasithi uma siqede i-assembly, in that time ngangenza u-matric standard 10, manje useku-grade 12. Sasithi uma siphuma asimashise okwamasotsha, sesiphethe amapeni siyobhala, athi asicule u-Fight the Good Fight, uze uhlale phansi edeskini ucula lelo culo. Wangifundisa ukuthi impilo uyayilwela uma ufuna ukuba nempilo e-right. Abantu abanjalo who made me who I am today, who had a very huge impact empilweni yami, ukuthi awudingi ukuthi uze ube nezinto ey'ningi, ube nemali, kodwa yonke into iqala la engqondweni yakho. Uyayifundisa ingqondo yakho, uyayitrain ingqondo yakho, uyazitshela ukuthi yikuphi wena, imaphi ama-goals ofuna ukuwa-achieve empilweni.
Badlala indawo ebalulekile, ngiyakuzwa ngisho ukukhuluma ukuthi na badlala indawo ebalulekile ngempela empilweni yakho. Ngifuna ukwazi Ms. Thabethe, siyazi ukuthi na iba khona leyo ndawo eba yeyakho nje elokishini likhona emphakathini ihlezi, ukuthi yazi ukuthini ngisho kungekho right ngivele ngihambe ngiyohlala la, your favorite spot. Ngifuna ukwazi Ms. Thabethe ukuthi na iyiphi indawo yakho la eMlazi ozowayo uthele ukuthini uma nginomthwalo nje kuvele ngiyekhona.
Oh my gosh, that's a tough one, because it depends on the mood that I have at that moment. But usually, I don't have a one place that I go to. Mina uma ngizizwa ukuthi angikho right, I walk around. Because when I walk around, ngisuke nginemicabango yami at that time, ngisuke ngihluza ingqondo, ngisuke kukhona ama conversations that I have within myself. So walking around nje, ngisho uma kuthiwa ngiyasuka ekhaya ngiyawalka ngiya e-mall, to me it's a very spiritual thing to do, because ngisuke nginemicabango yami, ngicabanga izinto, ngihluza izinto emqondeni wami. So being by myself but amongst people is for me very uplifting.
Miss Thabethe, ezinye zezinto singa egcina umlando wendawo iwona ama tourist guide, abantu abakwaziyo ukuyixoxa umlando wendawo, abakufundele futhi okudlulisa lokho. Yini iyiphi enye indlela obonayo ukuthi lena iyona singayenza ukuze sizokwazi ukugcina umlando waseMlazi nasezizukulwaneni ezilandelayo?
Ngizoqala nje ngento e very basic. Emakhaya sinabantu abadala.
Yes.
And thina we don't value abantu abadala, but the stories that people, those people have, that are not written down, are very important stories. Mina, as I said, nga impacta abantu abaningi ngiphila nabo. I used to listen to my father. Ebusuku ubaba wayesebenza, so the only time he could spend time with us was ebusuku. Sasinesitofu ekuthiwa i-welcome Dover. Sasithi uma sekusebusuku sesidla, asihlalise phansi ubaba asixoxele indaba. Ubaba waye omunye wabantu abaqala amatekisi eMlazi, ethutha abantu mabehla eMlazi station ebusuku bevela emsebenzini, abathathe abayise ey'ndaweni zabo. Wayebuya azosixoxela iy'ndaba, izinto ezazenzekile ngalolo suku, nanokuthi umlando womZulu uthini, izinto ezazenzeka, izimpi ayeyilalela obaba bakhe ababelwa izimpi. So I got a lot of interest in the history through ukulalela iy'tories zabantu abadala. Even la ngihlala khona, ngiye ngihlale nabantu abadala, ngilalele iy'tori abayixoxayo. We always believe ukuthi izinto ey'bhalwe ey'ncwadini is the gospel truth, and akukho okunye okudlula lokho. But you will find ukuthi there is a lot of history esey'ngqondweni zabantu, and these histories are not being told. There are pockets and pockets and pockets of history abantu abanazo, abanye abahambayo nazo, ngoba phela uma usumdala kuhambe bese uyashiya, and then we lose that history. And I truly believe ukuthi that is where we first need to go to, ukulalela, especially the youth asenaso leso sikhathi because of technology. Uthole ukuthi iy'ngane zethu, they are always using ama-phones, ama-laptops, but they don't get the time yokuhlala phansi balalele izitori kubazali nakogogo nakomkhulu, ukuthi emandulo kwakwenzekani, esikhathini bephila ngaso. Thina-ke esibadala ngama-70s nangama-80s nangama-90s, ezinye zalezo izinto esasizenza ayiseziwa manje. So it means ukuthi seziwumlando. Into ewumlando ayichazi ukuthi yinto eyayenzeka ngo-1800s noma ngo-1700s. Even izinto ezazenzeka kuma-60s nama-70s nama-80s seziwumlando manje, njengoba sesikwo-2000. So that's it. I always believe ukuthiwa charity begins at home. Sinale siqale lapho, then bese siphumela ngaphandle.
Siyabonga kakhulu. Siyazi ukuthi na umlazi i-crime rate iphezulu, Ms. Thabethe. Umzuzu nje embili, awudlulisa umyalezo kuyintsha yasemlazi ekulalele njengamanje.
Kukhona izinto eziningi esesilahlile, ngisho indlela esasiphila ngazo sesilahlile manje. Into yokuqala, inhlonipho. Inhlonipho yayibalulekile kudala. Ngiyakhumbula nje ngisafunda, wawuthi uma ugqoke i-uniform uhamba emgaqweni wenza into erongi, uhlangane nomuntu omdala, akushaye, ngisho ukukushaya uma wenza into erongi. Ngizokwenza nje isibonelo ngento ejwayelekile ukuthi yenzeke. Ufica intombazane igqoke i-uniform ihamba nomuntu wesilisa. Uma kuqhamuka umuntu omdala wayekushaya ukuthi uhambela nomfana ofuneka ngayo uyafunda. So lokho kwakungabi yicala, because abantu umuntu omdala wawumthatha njengobaba wakho, wamthatha njengoma wakho, ngisho engakwazi nawe ungamazi. Wawungeke futhi ufike ekhaya uthi ngishakwe usibanibani, noma ngishakwe umuntu emgaqweni, bese kuthi umzali wakho asihambe siyomfuna lowo muntu khona ngizombuza ukuthi ukushayeleni, ngoba wayazi ukuthi uma ekuriprimandile kusho ukuthi khona into e-wrong okade uyenza. Ey'koleni sasipanishwa, hhayi ukuthi ngenduku kuphela, wawuthi uma mhlawumbe ungayenzile i-homework wawuhamba uyiswe engadini. Ngiyakhumbula nje ngisafunda eVukuzakhe, uma kufike lethu esikoleni, because thina isikole sethu ngo-half past six i-gate yalivalwa, uma ungaphandle kwegate chaza ukuthi ulate wawazi ukuthi uzothi nge lunch yakho noma nge break yakho uhambe uyosebenza engadini hayi ukuthi lokho kwakubulala ingane lokho kwakuyifundisa ingane ukuthi uyakwazi ukuthi usebenzise umhlabathi ukuthi ukukhiqizele into ongakwazi ukuthi uyidle noma uyinikeze umndeni wakho ukucosha amaphepha sasiba nensimbi eyayikhala esikoleni ekuseni yokuthi hambani niyocosha amaphepha lokho kwakukufundisa inhlanzeko okuyinto that you take into your adulthood so kukhona njengoba ngisho I'm a very basic person kukhona izinto ey-basic oyifundayo ezikwenza ukuthi uma usumdala ukwazi ukuthi uqoqe impilo yakho the previous person on interview wile ukhulume ngama-skills ayefundiswa iy'ngane we've lost that asisakwenzi lokho ukuthi iy'ngane zisesesikoleni zikube khona iskill eziyifundayo ngifunde emafumbuka sasithunga khona iphilifa engayithunga mina ngifunde emafumbuka sasifundiswa i-sewing those are the things that we are losing manje because i-labor market cannot take everybody ophumayo e-university or e-technical. So what happens is funeka nawe ucabange indlela ongayiphilisa ngayo. Those are the skills, basic skills that you can use. Yokuthi wenze into engakulethela imali. So we are not doing that. We always wait ukuthi kube khona inkampani esiqashayo ukuze sikwazi ukuthi siphilise. If we can change that mindset, and have ama programs that will support them to change that mindset. Ukuthi ulawe zama ukuthi uqhamuke with creative ideas that will make a business yakho ukuthi ukwazi ukuphilisa.
Wow, siyabonga kakhulu Ms. Thabethe ngesikhathi sakho siphesona somsakazo MUT Radio.
Thank you.
This is an MUT Radio podcast.